Binadamu bwana wapendi kuona samasi ana shine ana pushi na dinga wapo watakao sema skizi kama naringa anauza madawa Freemason au mkinga Mungu kapiga cross imekutana na winga pinga
respect is important to me Liu Kang Liu mze baba baba see them bitch Alibaba Wabraki Kobra Baba Tula Legendary Watoto Wabraki Go Stoku Dere Asiria Sereman Baba Rashidi Wasalimie sana wanangu watisino mbili kikos Champion Mido Watoto Amsasani Baba Fei Wajichome Kidari Wajichome Watoto Walodi Nakubali sana watoto Wazoni Neo Kanda Bongo Dani Bengwa Bongo Prosecutor Bongo Dafa Bongo Kiwaka